ebyongo bitadde kubali kamalabyo na wabuganda munamateka Charles Peter Mayiga alabudde abavubuka kukabaata akali mu kukozesa obubi emitimbagano ekireetedde bangi okucamuukirira awatali kusengejja byogerwa. Katikkiro yasinzidde ku Butikkiro bwe yabadde ayogerako eri abamawulire ku buweereza bwe obw'emyaka kati 13 yamaze ng'akutte eddamula.
Tekinologiya kambabungire ate amwettanire nsejja mmuleka emabega ku mirimu gye mukola mubeene tekinologiya gwe mukozesa mweyambisa okunoonya n'okufuna emikisa. Ntunulira abavubuka ne mbasaasira bali ku tekinologiya bali awo mbe bayisaamu bantu gaali nga kyakozesa ku tekinologiya ayina essimu eno seereza kuba naye erina kompyuta ye mbe ayisaamu bantu gaali emu nkimu kumuyisaamu eggaali yeba omuyisaamu eggaali n'abaki n'afuna enkovu so nga ate ku tekinologiya abantu bayigirako ebintu. Nze nina abaana bentumawa mu ofiisi ne bannoonyeza bye mbandagadde ku tekinologiya gw'omuvubuka ow'omulembe omutebi tekinologiya omwesuubabye oba gw'omukozesa bino bya TikTok kakulaga Katikkiro ng'ayimba kibaluma gw'omweyambisizza otya nga tonalaba Katikkiro bw'abayimbiramu kibaluma.
Katikkiro era yeebazizza bannamawulire olw'okutuusa amawulire agafa embuga mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka ate mu butuufu bwago.